Ɗo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde altinere joyi lewru décembre sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi nokku noddirteɗo Kayba Jabateɗo min gonde joƴƴinde studio o fof wattu joni ko yaata radio ji capanɗe jetti e joyi joƴƴiri amen kañe téléŋaji tati. Sembe kabaruji ɗi anni sakiraɓe wattu joni o kanko soggal ko kala mayga caggal komo waɗi lebbi jeen lebbi ɗum won nayyi o darnuɗo golle ko hollitan weɗo ɓanti golle ñalawma hande ɗo hakkillaji jamare nde dan fecci dow hen. Sidiya wona wonde wadde guidali muɗum ɗi fewde e leydi Mali ndi ɓe mbi soldat sen kudowara ɓe capanɗe nayyi en jeegoyom nanggaɓe le nokku o joppite ilal ley ɗum woni ɗo e goho lewru janvier ndu hitande 2023. Kanko noddirteɗo Jean Pierre Lacroix o yettikile leydi meɗen ndi wattu joni o yiide ɗum wonno kanko Abdoulaye Diop ministre kumini ɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗo o wattu joni o eɓe gondi halde do hen haalaji kewɗi no kabaru ministre ma kañe ko nandi e muɗum wurri ɗiwonon sembe kabaruji ɗi min jogguinoɗo kikiɗan ndedi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygal jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Nuhum Djiro won to ɓoggui jamɗe to kanko soggal kokkala may goo fuɗɗiti golle ɗum woni ñalawma hande o joyi lewru décembre hitade 2022 caggal ko sariya ɗum woni hoorejo laamu transition o yaltina oɗo sariya ko wiya ɗum woni goɗɗoto o yoppotnakoma nokku o kanko noddirteɗo Abdoulaye Mayga wattu joni o kanko hoorejo gouvernement leydi Mali ndi o yiide ɗum woni ɓe gollidita ɓe fofa keɓen famtare keɓen sitan sidiɓe
liwi heƴaɗo li gollidirare premier ministre o sokkel kokkala mayga fuɗɗitiken golle handen li fuɗɗitako makko golle kulenen Abdoulaye Mayga kayi natton ministre d'état ɗum woni ministre kertaɗo le gouvernement leydi Mali lewi degré hollitaɗo to hoorejo leydi ndin nde sukkal kokkala mayga fuɗɗi golle handen o jantidi e gollido makko ko heewi nde gollidirare makko ne fottade chef de cabinet makko on sukkal kokkala mayga fuɗɗitiken golle caggan o jooɗi ko yata lebbi damanaji guiddi le noga e joyyi lewru novembre saabi laffi cellal le fuɗɗako makko gollal handen o jantidi e hoorejo leydi ndin ɗum woni Assimi Goyta nde kabaruji golleji mabɓe gafa handen le degré hollitaɗo to président lam hakkunde radio on colonel Abdoulaye Mayga ana wawi lumtude premier ministre on ɗum woni sokal kokkal mayga watti fou so o dawi ma o yeehe sultere ma so hunde haɗimo gollude lewi golo jara kañum yo neɗɗo goto anduɗo kabaru séria o wi o degré ana nato saabe hokkude colonel Abdoulaye Mayga semme le gollal gouvernement o
ɗum woni wattu joni hen kala hono kabaru boma kanko ɓeydo ko miji dow hen wattu joni hakkillaji muɗum ana pecci so woɓɓe kolliti wide sa ƴeewi golleji ɗi on wawi jokkitade woɓɓe do kolliti wide ana cikkiti sanne no golleji ɗi goori fa keɓen famtade ko boma kanko ɓe cifi do hen keɓɓen kanko noddirteɗo Fatoumata Mayga
mo jata golle sukaɓe yimɓe fu leydi Mali ndi kaɓanta ana hani ko fedde joƴƴine jokkowo e gouvernement eɓe andi tiɗallaji gonɗi e leydi ndi eɓe jogini ɗum dabare ko shoggel warti ko welimin sanne sabu o neɗɗo noon andanɗo golle makko hunde ɓe ɗiɗon ɓe fuu ɓe gooɗa ko ɓe gara e ɓeydude dow tiɗallaji ɗi fuu ɓe ɓuytata beete Allah fuu ɓuuri bonde leydi ndi ana haaja neɗɗo kawrinowo e leydi ndi fuu so coggu ñamriji ɗi ɓuytiki so Allah o tiɗallah fuu yiyataki ley leydi ndi kasi
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow beme amen ande to so gaɗi WW ɗum woni gaɗon joni studio tamani do on keeɓa ɗum to miɗen gonde hokkude kabaruji ɗi nokku noddirte Kayba Jabate kanko ɗum woni pelde ceedia woɗe ɓe gaɗi batu maɓɓe o keñan wakkati nde ɓe jaltino anniyaji maɓɓe ɗindi ɗo ɓe kollitide laamu leydi Mali on ndi o ɓe kokki ɗum fa goho lewru janvier hitande 2023 tinno soldat sien nanggaɓe le leydi Mali ndi soldat sien kudowara ɓe joppite ko yaawi kanko noddirteɗo Abdoulaye Sogo Dogo yo goto andana kabaru neɗɗa ko wi wona ɗiɗo guidali fedde ceedia wonde hani wadde n hanno ƴewtat yalla hono hani surude hakkude leydi ndi kañe leydi kodowa ɗen ko sido hen bacci
mayga wartiriɗe leydi ɗe ko wala fuu ko ɓuytata ɗum woɗɗinan dewral leydi fuu yiɗa jukkede sabu sago yimɓe fuu leyɗe ɗe kalda keɓana tiɗallaji ɗi dabare yirwere amen ndenagu amen fuu ana fawi dow gollidinɗe e leyɗe goɗɗe
en kalan kanko ɗum woni garol makko leyli nokku o mabɓe noddirta ɗum woni keƴƴaɗo kabaru fedde ministre ma nde jokkuɗo ɗum ley fedde nations unis nde kanko noddirteɗo Jean Pierre Lacroix o naati le leydi meɗen ndi le joyyi lewru décembre ndu le onɗo wattu fo yiide yeruji makko ɗum woni laamiɗo hakkunde Mali kañe leyɗele goɗɗe ɗe wattu joni eɓe gonde tottidirta dow hen no golleji ministre ma wori kañe fa yettoyo ɗatiɗi ɓe kaani nanggude ɓe ɗiɗon ɓe fuur fa keɓen famtare keɗɗen mo kanko ɗum woni oɗo neɗɗo komo sifi dow hen noddirteɗo Jean Pierre Lacroix dow faccitago sitan sidiɓe
Il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait.
Golleji kewdi wadama liddi libbi tamaji tawidi holutunde fa hande menen kay en lamal on menen dukunduru juude yalla ko be tawta on ana heba hunjunde hore sa do holliti kulleji kewdi li porte amen wada do conseil de sécurité de l'aide nations unies di hajjili holita dum en jabin non men nani ko ministre Ablaye Diop kalne amen li ngal kortal men nangire do juddi didu sa do jati wonko menen me tewterta na lamal on non sabli fedde amen ministre man di golleji hollitaade dima hani wadde fa la ñolma hande me jokkinan gollude ne wodiri yalla ko tewta fo ana heba akun men nga lamal on
aboutir au meilleur résultat possible
il a betande mi de gondi halande on kabaruji barasi mo nokiri mo innoku noddirte do guina idum li lamu kay o do barasi mi titeden wiide golleji mo do puddi le tati lewru decembre do ministre kanko ko lamido ministre en leedi me din don wonno ton kanya fa yotto yirube makko nayon yirube leedi senegal fa yotto leedi mauritanie kanya e leedi guine kona kiri do e gondi haldudo hen kona iri bangal mahude o do barasi yimbe le wombe tombe do bi anen jeli dum fa bo kona iri bangal golleji sukabe jokolbe fa keben famtar ket en sitan sidibe ali sisi
o brasi wara nato sabe hunjunde kuran leedi malni yarda yeso lewi premier ministre Abdoulaye Maiga lewi mako ngal gollal hebi lawol tegalle leede nay wonele fedde ko noddirte OMVS ka e sin dokondiru juude
o brasi nyende fuso o nyibama megawatt temdere e debbe warta hokkure gigawatt heure teme jeegom e jeddi warta hebede mako so ko hebete o brasi bangal kuram beeda may brasi gondo felu o waran itude kuran kebete do manan tali o teme didi megawatt wadda dum teme tati e debbe megawatt
yimbe ko heyi weldigen sanne do askon o barazi gaddu e tawede fu be holliti sugulaji me tiagan torraji wawde hewde sugaben ko fayido lafi gollal tiagal askon o barazi abibu jakti kan yo maire commune jam
le imadraji bangal nibude o do barazi ulli waram asede rubine ngaji waram mu inenede yimbe do wattu e juude amdu wultade fedde so jem fayoto somaf yalla e be keba bamune sukabe jokolbe gombe le commune o be ngatta dum le golle nibugol barrage Guina
central de Guina micitunde wi o barrage Guina wongo hokkata leedi Guine Conakry leedi Mali leedi Mauritanie faataade leedi Senegal kuran geddile lewru mars jabbino
le wattu joni heejame ngomi noddata verifion dum woni min jewtoto le beme amé ande to hono kabaruji kalti ton kabaruji tawte dum gongana wakati ja taw du yudum kabaruji peneji non le yontar jabbinonde kanko dun Ablaye Diop ministre kumi hakkunde male leede le goddo wiyamo yama le leedu kodu warndi wakande min ngabuno do beme ande to ne min kibi min cettiki kala ko kon ton fu hono wori Fatoumata Maiga kanko Fatoumata ko joko hebini en do hen do faccitango sitan sidibe
li o video ko hollitita wi ministre leedi Mali won hakkunde kan en leede keddande jodigen kalde e president leedi kodware yo peneno me wadi lugangoji do bema ande ko noddirte YouTube me tawdi wala gonga le lugangoji di hollitama wili watti goddo ministre leedi Mali noddirtado Ablaye Diop yehino Abidjan li o watti wonku dum wada ana fota lebbi sappo e go handen ga ciagan o video hollitane yimbe ko heewi fayottade yimbe noddirte video man en fu jandido kabar mudun wi Ablaye Diop yehi idode e horede leedi kodware dum won Alassane Ouattara dum wala hune ko gomdina sanne lugangoji holliti wi dum wala gonga fe ministre Mali noddirtado Ablaye Diop wadde dawru fu le o watti ye leedi kodwar micitunde wi ana buru lebbi kewde handen lam gobe leedi Mali kambe leedi kodwar ben hajjileji mu en ana tottunduri ciagane mangal pade leedi kodwar ko noddirte mercenaire en nangatu lam Mali on le sappo lewru je jabbino bamako do
heej amen gomi noddirta zoom sirgo wattu jono min jehi min kallo yono kabar gidraago hakkunde debbo e gorko tam idum wawi latade so bambi amen faabe jirgi gidraago mabbe an wawi boyde na hodo fu jamaade yeta do gidraago hakkunde debbo e gorko fa keben famtaade hono wori Fatoumata Maiga
ngonga wayraago hakkunde debbo e gorko famminaaki le cuudi fa yottaade e gerengaaji di ko buri heewde fu anantana ete acce min nana seeda wayraago hakkunde gorko e debbo a bada wadai ka wana no won ko Abdou kany e Fanta wayraagu mabbe an buri duubi noge ille e cukaaku mabbe fa do gonden na do yimbe kali kalti Fanta holliti wiide mi wala sugulla fu mi de famra e makko sanne wayraagu amen o burani kam diina wayraagu rewbe didon sabu debbo waawana hundo ko mun jam am jam makko bone am bone makko non hollitinde on wombe pamrata dum woni ko binta kany e solo fuddode e be pamranno ka duubi seeda belliki gilli naati hakkunde mabbe homo fu yidi bandu ka be kuli hala yimbe deene mabbe wayraagu o yimbe andiribe dum wari bonnude wayraagu mabbe andinde on wayraagu ana hakkunde debbo e gorko ka ko sendata dum no dum wardata
ko sendata dum no dum wardata do garten haddude kabaruji meede di min gonde hokkude on fa nokku no dirteedo dum woni kaydo do min gonde jojjinde sijo o fu kikida handen min biyon dido kabaruji fu so ngabbido bema mande to do ba hebdu no so ngadi www.topperesijotamantopper.org no noddi numero amen via mo an do 37321 fande fande fe no konande do no do e sedde yowtere meden de an wodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo waddo heejoji ɗi laamo wondi e daɗɗude wattu jono ko nayri bangal wayltinde no leydi meɗen ndi worri micciteɗen wiide malinke hannden na malinke keñen hoɗo fo sendino en saabi arande kay hollitan wiyede hono ko nayri bangal birkiji kañe fa yetto fina tawaji fu ɗum teddina leydi meɗen ndi wattu jono wonano ɗum worri le golleji ɗi fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Sew kañe Fatoumata Mayga pewni en dow hen
hono wodi nonno ɓinguel leydi Mali nden hono kabaru muɗum wurdi wakkat joni o bangal muɗum keɗɗan yamu sakulu wali donc finatawa to segu
le mali dier c'est le patriote
mali kenyen yo gilli ɓiɓɓe mali kenyen ko moƴƴe leydi ndi tan jinganta leydi ndi ɓe ardini dow teddengal kañe kaldal e kawral ɗum woni mali kenyen ka mali hannden wona noon ɓe jiyata ko moƴƴe leydi ndi kaalisi kañe haala kewka leydi ndi jangini yimɓe caggal jande nde ko moƴƴe mayri tan hani gollede ka wona noon laamu koɓɓe katta keɓal leydi ndi jambi ɗum hollitata
économie dogi trahis leur pays
mallinkina hani hewtude no worri non nden to sikaso e baflabe e hakkilo jamare nde seeɗa seeɗen ɗum heɓete fayso ko heddi gollede ko famɗa
je pense que les mali
sa landi kam non si wari ko fami a di no hen mbay wati e guti hu fa be an wat to amla ano bi di an ja kuma den yalla e dum ya yeso celen di halaji itten ko ni hakkille men ko
aro l'education
nde ɗo weltere hakkillo no hani sawbinde jogola lobbo laamule leydi ndi e wi sosologue en ka e wimaɓe pat ɗum laato tan haalaji ɓooli ndenno yalla heftude oɗo fanda kanko sosologue fojji tanjugura holti wiide an hani tugoɗen e dow nuwila leydi Mali nden
il était rare gawne
nden ana tiɗi jiya gujjo wujja hakkunde nange tegi ka wana noon joni haala mali keso kalteɗo ana hani ko gaɗen imma dara fati fuɗɗira to laamu koɓɓe fuɗɗira enen jaati ɓiɓɓe leydi ndi joni si en fu en kaldi dow gotol en kawri ndemmun eɗe mbawi haalde haala mali keso weylitingol ana wawi nadde e golleji ɗi so wona noon ko muuyi fu gaɗen ana tiiɗi haala mali keso kalteɗo o waɗa
kanko donc finatawa yamu sakulu bali holti wiide nesuji ɗi hana fewi yeɓede banggal hewtagol leydi Mali heɗintinadi o ɓeydi wiide ɗum darande laamukoɓeɓe na momni sanne e ley kabaru muɗum
ce que l'état nous demande
ko laamu o dardata en golliren sariyaji ɗi kasi en golliri ɗum ko hani waɗe ɗe garten e fina tawa men saabu en joppi fina tawa men en ɓami fina tawa goɗɗo si en gartay e fina tawa men ana tiiɗi leydi ndi yaaha yeeso haala mali keso kalteɗo o du ana hani ko laamun koɓɓe jata fina tawa o
tafan
neɗɗo mo anda asulu muɗum annata fe ko hani hinnade saabi o anda ko o wondi no hollitiri neɗɗo goto jaaɗo leydi Allemagne omo wiya Otto von Bismarck nden no holtini tan fina tawa ne jogui darande mawde e ley hun canglu hoore ko warata ko